Ngaramutse neza dususuruke. Misago Jean Baptiste yatwandikiye kuri Facebook VOA Radio yacu ati mwaramutse neza VOA. Yego twaramutse neza Misago we, nawe se nuko. Urakomeza uti ndi mu Kirundo, commune Busoni, umutumba wa Rwibikara mu Burundi. Ndashaka gususurukana nabigisha bose bo kwishure shingiro rya Vyanzo n'abakunzi bose ba Radio Ijwi rya Amerika. Ndabatura indirimbo Imbaraga z'amasengesho ya Choral abacunguwe. Imana ibaho umugisha. Misago we turagushimiye cyane, nawe kandi Imana iguhe umugisha. Ijwi ry'Amerika turasusuruka buri wa gatandatu saa 12 mu gitondo. Address radio yacu @gmail.com, Facebook VOA radio yacu. Ohereza nimero yawe ya telefone tuzaguhamagara ususurukane n'abukunda.
Nitwa Kagishyamba Leonard Kevin, Kigali Kagugu. ndasuhuza madamu wanje, ndasuhuza na Reya Marene uri muri Amerika, ndasuhuza n'abanyamakuru ba Voice of America barimo Ejeni Mukankusi kambiri nawe ndagusuhuje Horiman nawe namwe nagira ngo mwambere indirimbo ya Melody ibyo ivuga ibyo yakoze.
Yego turagushimiye cyane kanyeshyamba we.
Sawa mwama bahimigisha myinshi.
Twese.
Yego.
dususuruke ni hano ku ijwi ry'America Facebook VOA Radio yacu hasingizwe umukiza Ferdinand yatwandikiye kuri radio yacu @gmail.com ati ndabashimiye ko ubutumwa bwanje mwabubonye indirimbo nasabye ni ya Joshua Bagaza yitwa abiringiye ntabwo ari ya kabaganza dususuruke murakoze hasingizwe umukiza nkwiseguyeho nibyo koko indirimbo naguhaye kwa gatandatu ushize ntabwo ari yingiyi abiringiye ya Joshua Bagaza noneho rero reka nikosore ngiyi rwose abiringiye ya Joshua Bagaza namwe kandi nshuti zacu uwakumva nibeshye ku ndirimbo yasabye nabimenyeshe rwose nzabikosora ndabashimiye Ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke address radio yacu @gmail.com Uwayezu Theobal yanditse kuri Facebook VOA radio yacu ati ntuye ikigari ku Kicukiro mu Rwanda ndifuza gususurukana n'umuryango wanje n'abarumuna banje Celestin Romeo na Benjamin n'abashiki banje Florida Esperance Eugenie Jacqueline na Clementine ndifuriza ababyeyi banje Evariste na Melanie ibihe byiza aho bari hose mbatuye indirimbo ibihe ya Israel Mbonyi
Sinazamwijwi ryanje hejuru umenyesha ibyibihe nafashe n'umwanya ndaguhamagara umenyesha ibyisarura mubwire iby'ubwami ko bwegereje witegure umese ibishura byawe imvura iracagwa muri ya mihana izuba riracarasa Ari kwibihe nibikakumare imbaraga z'umutima kukubwami bw'Imana bwegereje witegure umese ibishura byawe ibihe bizashika abami bahinduke Sibagira ya jambo kifatiro zizi Wibutsa abasigaye begere ya ntebe bitwaje intwaro zose z'ukuri tuzamuke wa musozi Ari wagiura zita Ariko kuguru kundo ngigukunda Wandikiru kwa kabiri Mugiri vyugami kogegereje Witegure umesi vishura gawe Kotumeze ngibi kwa kugicaniro kuko nigiye cyacu gisohoye
Dususuruke ni buri wa gatandatu saa 12 mu gitondo hano ku Ijwi rya Amerika address radio yacu @gmail.com Facebook VOA radio yacu twoherereze numero yawe tuzaguhamagara tukugereza ubutumwa ku nshuti n'abavandimwe
nitwa Nsengayire Emmanuel abenshi banzi ku izina rya Emmy ndi gikondo I Kigali mu Rwanda ndabanza gusuhuza ifiti yanjye cyane yitwa Thomas Kamiri ndi mpamagaye Nasuhuza papa na mama batuye mu karere ka Karongi n'umwana nkunda cyane witwa Tishima Alice ndazuza n'umuhungu duhagararanye ukorera muri topo nitwa ndagije imana ukorera kugasarabikanombe ndasuza n'umwana w'umuntu witwa Ishakye Emmanuel na murumuna witwa Natori Imana n'umuryango wabo ndasuza na Biodoni ukorera ku Kimihurura Adrien na Mvukehe Emmanuel na Diane bakorana n'uwitwa Samuel ndasuza n'uwitwa Jado ukorera mu karere ka Rulindo Jandodie ndasuza na Severine n'uwitwa Moza Pascaline ndasuza na Mahoro Bireme Siraje wo mu Byangabo ndasuza na mukuru wanjye witwa Danieli na mukuru wanjye witwa Safari aho bari hose ndumva ko bateze amatwi ijwi rya Amerika ndabasuza ndasuza n'uwitwa Kanaho muri mu nkambi ya Kiziba n'uwitwa Shaka na Bisika ndasuza n'uwitwa Nguga ukorera muri no mujyi wa Kigali nawe ahari ndamusuhuje ndasuza n'uwitwa Kagango ndasuza n'uwitwa Jeannette ukorera muri Free Zone n'uwitwa Davide ndasuza na Severine uri Gikondo nawe ndamusuhuje cyane ndasuza n'abantu bari mu karere ka Rovo harimo uwitwa Violeta n'uwitwa Nkoko n'uwitwa Ndogo n'uwitwa Xavier n'uwitwa Juste ndasuza n'abapolisi bose bo mu Rwanda by'umwihariko bakorera ku aho bita ku Irebero mu bamera indirimbo ya Harmonize bafatanyije na Diamond yitwa Kayinama.
Emi urakoze cyane.
Sawa komere Imana iguhe umugisha urakarama.
Twese murakarama namwe n'uwo musore muhagararanye.
Conde boy, they call me Burner. Splat nams. Now you they make me sit down, they sing this song. Da la da la. You can't they make me feel like I do you wrong. Jaga jaga. If you want them, I go give you more. Jara jara. Today today, you go give me love. Sawa sawa. Hey hey. Now see if you walk on my Benz, now my dude. One packer, one Anita. One packer, one Anita. Now see if you walk on my Benz, now my dude. One packer, one Anita. Kunde boy, chataki lase. One packer, one Anita.
Adekaburu kwa Mandela. Rudi kwa bibi kinondoni ambalulu kunjadela mwanangu gigi simuoni aje
ainama
mama
ainoka
baby shot them
ainama
hey 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 konyesha ulivofunzo
ainama
go down baby
ainoka
give it to them baby
ainama
hey hey ruksa kutunza so sura so shepu nini kimona tabani hivi sinura sepetu ama ni mwite jina gani hey, baby gaya badikila mwendo kama katapila migu ya pombe tequila she the best in my mind pamutuba kongo kabila hey, madongo lunyamila and she's so sweet vanilla she the best in my mind
oh, oh.
Adekaburu kwa Mandela, rudi kwa bibi kinondoni, ambalulu kunjadela, mwanangu gigi simuoni, aje.
Ainama,
mama,
ainuka,
baby shot them,
ainama,
hey, hey, hey,
kakota,
konyesha ulivofunzo,
ainama,
go down baby,
ainuka,
give it to them baby,
ainama,
hey, hey,
kakota,
ruksa kutunga,
oh ya god them, toto nya upoli. Ana dimacho mlegezo golol katika game funga tu gol atumaliza kimchezo kai gol
kirima kirima
anda kirima
baby kirima kisima kisima
anda kisima
naingia kisima nizame mpaka chini ebo yani katotoka chafu kama baka nakafanya ndafu na kanata
salamu zende kwa wanjara doni mashaki tasa kwenye bunyero wambie simba kacharara anataka msambwanda kwa buku jero
ijwi rya Amerika ikiganiro dususuruke dushoreje dususuruke uyu munsi ku butumwa bwa Shirakera Jean de Dieu yatwandikiye kuri Facebook VOA radio yacu ati hello muraho neza Shirake yego turaho neza nawe surakomeye urakomeza utimbarizwa inyagatare mu ntara y'uburasirazuba mu Rwanda ndifuza indirimbo ya Ben Rutabana imbaraga z'urukundo ishimishe abanzi bose Shirakera we namwe nshuti zacu mwese uko mungana ndabashimiye cyane mugire wikende nziza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama
Shana Samantha Guruzirikana Rua El Munani Davi Gusade Muzima Iruza Batenguha Na